oluvannyuma lwalo kati abasiraamu baadde baagala tegera nti anaasiiba enkya manya nga ye olwaleero yerabidde okuti yali tamanyi enkya tasiiba olwokuba tiyakoze atya tiyasiibirwakona sewo kyo kibuuzo kibabuuza kati yenkya bibeeko
naam. Okusooka kwa byonna nibaza Allah tabaraka wa taala. Eyampadde omukisa nemba nga nate nakomyewo biizini taala, nabanaffe abamu tebasobola kukomawo, eyo sijagendayo nnyo insha Allah, naye najjayo ekintu ekikulu kyendaba nga nteekwa okukigabanako nammwe, wadde nga ebyo bingi naye nga kino kyenajjayo kyali kyasanyusa. Twagenda ne muganda wono, muganda wono oba muganda esanga amakondo muganda wono nenze mbalaba bali bonna ne haji wange wuuyo bwe kusola mu basiraamu muwanika mashallah imuka abasiraamu bwe kusalaamu kamera zi
waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
Naye nze kyenalabanga kummwe nteekwa kibagamba bannange, durusu zino zetugenda tubeeramu zabbeeyi nnyo era ndeegayiridde biiznihi taala muziwangaliremu kubanga bwe bulamu obutagamba nti kasita saagi zennaagira buli yenna eyaliwo nga bakadde baffe nga Sheikh Abdulkarim Hassan Chiya ani veridrako Sheikh Rwazi Rwazi wanani yamulabako kumwe siroza ti walio yamulabako kumwe abaliwo era nawe omulaba bwafaanana yaga nti namulabako wanja tikitegeeza ekyo katikambawo example endala. Oli bwagandira bwafaanana kitegeeza mubi okay imuka basiraamu bala nyonyole kyembadde njagala tunuleeri oyo bwe ŋŋamba nti alina emyaka nkaaga plus bamusobya yes onfuna balwazi ate abasomako naadigida abo bakola batya Sheikh Abbas Kirimu Allah musaasire abamu mwamulabako abaliwano abamu kwa emikono gya Lwazi enfunyi ebiri Abbas Kirimu ani yamulabako kalekaleko masha Allah ayinza okubanga wamulabako ngaoli wali okuba kapiira nakyo yo ekiri kyatwamulaba naye nga tukuba kapiira engeri gyalina ekirimu ngaatusanyusa bali ludda wadizali mu pitu ekyo esi kyekitegeeza n'amanga yakusomesaako emyaka gigize emikono gikoze gitya gyempedde awo netujja awaawaawo waliwo emyaka era egyali emikambwe emizibu emirungi emisava egyalimu irimu ennyo bwe mulembe gwa ziwaawaawaawo ennakaseraawo zisaayi munsi nalimu naye awo saaliwo olidde empombo taata kati kanjogere ku kyemmanyi kyenalimu obulungi Sheikh Abdulhakim Sijimbi munfuna Sheikh Abdulqadir Lumara ani yamulabako Abdulqadiri Lumara Allah musaasiri oyo nno naye alhamdulillah umma ya muganyuru wa munyo musawa eyali akachi ha wama adraka maka zigi zigi ako kari kazi mufuna elao wabanga tiwasoma kuyo mufuna buruganda biagenda chende kezasi omune mbeo kugenda kubwa kweze kutia omu nasuma di mbada wangi mufuna Allah naleta omulembe gw'ebiyumba katojo mukyakajjukira baba sibije katojo ninga katojo nawo kwa kutendo genda yugenda yo kibyagana jawa wa omuji Allah natuwa mwaka lembeleza abasilamu ne basomera dada ogwo omulembe ne gugenda abazikibwa ne bazikibwa abafa ne bafa abakyusa ne bakyusa kyetegeeza kiki akakati yenyanga ne babawo omulembe ate oluvannyuma lwabo akati bonna batasomye okubaliwo saawa zino simanyi gwolina kusomako munfuna buluga kubanga gye emyaka gyo gye bujja mu maaso keeyo kiriza obagaana nze naawe Kampala agenda tukola ki kufuwa simu obubi niyo gena okulaba nga tukyalina ekikuleetawa ne bwe wali omanyi tebakyakola batya so nkwegayiridde soma soma kompini nga tannabaawo ebintu byali birala ne covid erabwazze era bikoze bitya era abantu bangi sikyaliyeeyo mutawuli navaayoeyo se wallahi ya mungu ononuya nakusomesaako mpozi wano ku ssimu naye gwatudde mumaaso wano shallahu taala nobanga omuwalimu omugjako ekigambo live nkwegayiridde topowa olugendo lwetubaddemu abayizi mwenna ng'oyo omuwanika ne muganda wono nga mu butuufu wali otera okubeerako mu darusu nkakasa alhamdulillah tewamenyese tewamenyi bantu nnyo kuba temubaamu nnyo azikaari zanjawulo zitakolanga otya just kusetinga buki tandikiraawo notandikiraawo notambuza eki era saba abayisa ekiziri kasalikarambaakatafiko mugende muhijja inshaallah noonya akasente tewali kyakukola ekyokubiri leka nnyo gamba sekati jeno batugambye gisalako kubanga era bagambye kenya bagendedde bweziti bwegamba vuga nti nne muganda wange kenya yagendedde bweziti lekati batugambye munfuna kubanga enyo nji oyogerako gyokati batugambye tejagenda kutwalira kenya ejja kutwalira wa kati sooka ogume bano oba olinabo ebuganda be bajja okutwala oba tegere kasooka ogumira embeera bonaga nti alhamdulillah nsaba bavaewo bayinza obutavaawo alina obuserenzi kugwako nga tekyo la ilaha illallah muhammad almuhimu saba abayisa ekingi abagondeza olugendo seeka watusabirako ye ebyaddala nfuna mukama gukola kimu kyokka enniya ginyweze kuŋŋaanya akasente nga bwolagyanira allah tabaraka wataala eddwa bwe zineegatta eyange neeyo yuneva nno allah ayinza okuteekamu abo alhamdulillah abajja okuwangulira olugendo olwo ogenda olambule ku nyumba ye saba bayise ekiri abatwalira onaku lwenkya lwa ashura naye nimubadde muluwulira ndowooza abamu akatondotono soba guli olwobutalwa nnyo kuba bingi ebiruliko naye saagala nnyo kubigenda mu kiwanvu okugjako ensonga nga bbiri satu esooka olunaku lwa ashura lwe lutuuka mu mwezi gwaki gwa muharamu era guno gunyigiri onfuna ashura ruba lwa 10 nga arafa bwebere yo lokumeka mwezi ki a nga ya umule idi ruba lwa Eid al-Adha ruba lwa kumeka mwezi ogwo kumaka a Eid al-Fitr lebe ya lwa kumeka omwezi Shawwal ilo linya mwezi kwa kumeka ha mwezi kwa kumi gubaitani yidi nifijisibara wa kumeka nifijisibara wa kumeka sore mgalumi mfuna burugana ebe mule mieze meka omwaka gugweko mshawwal eh ogusoka Shawwal tumubaze aha Dhulqa'dah aha Dhulani Dhulhajj kadiri abavudde kedda shala temufayo network ejja kudda mufuna bannani so Muharram ono gwe gumu ku myezi egyemizizo Allah jayegera ku Qur'an n'agamba la tadhlimu fihinna anfusakum temukolanga mutya temulie temujeria ha ayubu bakambe bacha jiveko barakallahu fik temulie ha temulieza ha kanyogere changu temugeza ne mweria za manyi zamu mu miezi kidwa mufuna ashura lwali lunaku lwa farda mufuna burugana anga ramazani tandaba kujja amakulu nti mukifusha ramazani basi bangani صلى الله عليه وسلم المدينة نبي أتوك مدينة ذكر أنت وراسين قتالون دواء مدينة فرأى اليهود تصوم يوم عشراء السيكنا بيدايا بس بعشراء فقال ما هذا أبوزا فيه أتيش بسية كي منفنا قالوا قلوا مدامون هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى لنكو ترغان بك يوفر طوالانغا ببي لنكو الله تبارك وتعالى ريتات زامو نبي موسى وابنو إسرائيل أبتسقواني من عدوهم ومربو أبوه أني فراو يليان دو قرشي فصامه موسى olw'ekyengere ekyo Allah kiyamuwa okubanga ataasizza Musa n'abantu be Allah tabaraka wataala n'abanga yalumulalikako n'atandika oddusiibwa omubaka bw'awuliriza ebigambo ebyo kyava agamba nti fa ana ahaqu bimusa minkum musa bwemugamba nti wammwe ate waffe nnyo n'okusinga mmwe faswabahu n'atandika oddusiibwa wa amara bisiyamihi n'alegera ne umma ye odukola ki Afra au yitamikire ekirerere kiri kuwo mbakubiriza namba mukore mutya mabusiye rwancha eranga oyitima Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba suira yabuzwa ashrabu musiba mfunaji naga ndi kukafiru sana talmadhiya Allah kusajiri bibi biya mwaka gumu wa encha naam bali naku bisatu munga kukunda wa kachicha chicha wa wa kulira wa ama zami siga baga nunga kabidwa gaka mama aha au banjim ni ama zami ya matonto nagayi tila ashura na kuratia mufuna buruga ngatisha alikwesho chanyini nti ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebo tutari funye nsonga lwacha arusirie wabula tutegera nti mbaka yakolanga atya mufuna buruganda kyali bade kimara mazi mufuna lwaki okugoberera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyabbei nebo takuwa nsonga mufuna bannani kula mama Aisha radiyallahu anha bamu goza chiwai mabalu wacha bachara mwala manzani inga bali musonga za kutebalia bali ya sore na ye la manzani wegu wako enaku baziriwa wabule sorate bata saddemu ndaku ziri haite wako nabati wacha wachite wachiri na kanti haa echo wachite wachari umunimi kwa nabu Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam na chigali yao ono yalia ya kata kumuachi ya muza haa nisonga na kanti wachite wachari sanga umunimi kwa nabu Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam so ibada zo na ikhwata al-kiram barakallahu fikum mwumanya nganti mbaka ajibadde mwaji kwa hadithi ntufu basahaba wako ze nga bichijia mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam please yambula mukoti kolotya tandi kakola nsonga ibada jingire mbuterevu lwaki khairun anani akozaja mufuna buruganda bolisa ndi kwa maso ne bakuwe nsonga alhamdulillah bali kusanga wakolotya wagonda da mufuna buruganda lwaki weke ngena mchinto mbaka chiyakola sallallahu alaihi wasallam era babanga yakola ani go yakala ogame ayakumatiza nti akale yodde nabbi yakola na yera ah tali hiyo ati amba natu gama mu Qur'ani in kuntum tuhibbuna Allah aha bamma gaddara Allah mu mwagala mugobe rubbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam therefore reason number 1 yokusibu nakulwencha kugoberera muchi kugoberera muchi tayyib barakallahu fiik alhamdulillah bwa watu wate nsonga kubuli ibada kirungi nesaga lubuzenga ti okola nyenda kola ne soko mbulire kaifu kaifu anta abdun goli muchi mufuna buruganda oli gogoberera naye mudunga gwe ekiso jalina mufuna buruganda ndiye wama yantiku anil hawa in huwa illa wahayun enjawulo gyalina ku gwe ebyeki nti ye buli kyeyogera nga kyonna bwabanga buki era gyoba olabanga ebintu ebikwatagana n'obutali bubaka ebigambo bye bitono kyoba olabanga olusu olumubamukwata n'omukwatanga nga balowooza nti kyayogedde buki bubaka ogenda okwejjuukirizanga si bubaka nagati aba nange ebyo mumuyina irimu yebyo hadithi mujimanyi bulunyo mpaka Muhammad sana masanga agende Madina asanga ba wakisenteni kyabo baba ne mbate muzi wakisiza zija kubala kombo ndikali ne babirika era ko olote ba tiba tize ntende za kola zija sati ya rasulullah tuwa wakisa kuwa tugama aba ndi ahabi ne ebyo nsimu musingo bikola ki oba tekereka omchara ave wabawe wali nokutakanya Nabi sallallahu alayhi wa sallam agenda akamuchani badde kusaba wali mzenyo wani sahaba olokuba nabi yenga tayogala bigambo bya nga bwalaba yamubuuza ya rasulullah ondagira bulagizi oba kwabo kuba kiragiro sina kola ki namugati ana shafi mpolereza buki si kibi bannange senga omufuna obutakkaanya neeweeka ensonga n'ozitegeerako nga naawe olimu omulamwa okujja n'otutabaganya si kiki ng'olimu omuki ekyono kirimu ebintu bingi saagala kigaziya simwetegeereka gwasobola okujja nga ate bye bakumanyiiko yaga nga naawe jje owo yali luddawa yalimira luddawa tyati ali kigoma kozi jiyafumi oba jibamuzaala tijibamuzaala kale tereza nnyo olaba kubya omuliro gunywedde batagunywedde bunywedde. So ikhwat alkiram barakallahu fikum, ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaja badde zikuriliza mchi. So ombaka Muhammad ndiye nabi yakola biyaragira biyayogera bwabanga ombaka okuvewani era yalinga taliyetulukwako fujjo lwaki ombaka wani kakati ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba tunakuru ashura Allah kusonyiwa ebibi ya mwaka kumuwa emabega ekyokusatu kucho soka ngambye lujja lutya okusiibibwa ezomutegeme ekyokubiri tufuna ki muluwo mukitegeee ekyokusatu nti mu ashura muno bannange ikhwata alkiram barakallahu fikum temuliimu mulimu gwetongoleddemu gukola okujjako okusiba kyetegeeza ki tolaba adamanzaani adamanzaani naina ebyenkizo bitwali bate tumukoleramu okusiibulula okusoma ennyo Qur'ani qiyamu okuyimuka ekiro oba ntegerekeka okusiiba mulama bwani ebyo byonna byolaba nkoonako biriko obujulizi direct obubikola ki obubitugamba okukola ki kati ashura ashura badde nzija wano nenfuna athar kigambo nenfuna ekigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ku nsonga eyo yagamba nti laisa fi ashura shay'un mashru'un illa siyam, laisa fi ashura shay'un mashru'un illa siyam. Nti mu ashura temulimu mulimu guliawo nti gwo gukolebwa olw'enkizo ya Sheikh Ashura kwa ashura naku lwankizo kunaku enki nti walone era mulimu na ibada nga yankizo munaku runo okujja kokola eki mba ntegeeza ki gye bisigadde bitambulenga bikola bitya kulani gyobadde osoma yeyo so si ntyo ya ashura ate yezito okola ki solatu llayli llayli ya ashura eina enki okusibwa nti okusibuka kwomuntu bwosibula omuntu mu ashura kunaku lwa ashura kiina enkizo neyamusibudde kunaku lwa taswa ebisigadde bisigadde nga bibiri sibulula yogera ebigambo ebirungi saddaka ebcd naye oleme kugamba nti kurani yokwashura ate erinaeki munfuna buluganda era nakulwa ashura no barakallahu fikum goma martabatu siyam amadara gokulusiiba oba darajatu siyam kusiiba eddaala erisooka erisingako okuba erirungi edduuki kusiba lwa mwenda na lwa kumi munfuna lwa mwenda lwa kumeka lwaki kyombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omwaka gwayogereramu bino abuuze abaki abayudaaya ha ekibalusiibisa munfuna asanga balusiiba nga nti ya rasulallah innahu yawmun tu'azzimuhu alyahudu wanasara faqala rasulullah ombaka nabagamba faidha kana alaamu almuqbil inshaallah sumna alyawma atasi'a inshaallah taala tusibe kujja kuba lwa kumi lwokka naye omwaka ogujja allah bwanaaba nkyampadde obulamu njagattako naki olwomwenda kitegeeza nti yalabanga ekisingako okuba ekirungi ombaka Muhammad yagamba ndaku mbeka kintu nkone kisengo kyagazaki ekisengo kyagazaki ngambe ekisenge munfuna yagamba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisinga Allah nampangaza mpaka omwaka okola kutya sumna lyauma atasi'a n'olwomwenda tujja tusiiba qala falam yati lcamu almuqbil hatta tuwafiya rasulullah ebyembi omwaka gwe yali yesunga senga gumusangawo n'olwomwenda lusiibe naba nga teyakola atya teyalutuukamu allah n'amujjulira kitegeeza ikhwat alkiram barakallahu fikum siiba olw'omwenda no era alhamdulillah abakitegeddeko barakallahu fikum bakirimu bwesuubira sababu esekiye tumaleko bulungi ate tuyingire n'olwokumeka n'olwekkomi eyo eddala erisinga okuba eddungi bwekitabawo ekityo nze nsazeo okusibalwa kkumi bukka kubanga n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama weyasooka okukola ki era nfunamu ye biidhinihi taala ojja kufunamu mu lunaku olwo era ishikaal obuzibu bwona tewaali baddewo senga lubadde lwa mande lwa sande lwakubiri lwakusatu lwakuna oba ntegereka kati kibuzo kya imaamu luzze lwakumeka nkole etya era nga waliwo hadithi ezesembesebwa eyamama juwairiya asanga amusiibye olwokutaano amusanga asiibye olwokutaano namugamba tiwali wasiibye ntiye nambuuza nti ekyonaasiiba ntinedda namuga nti gyewasiibye ekyonaasiiba ntinedda gyewasiibye namuga nti nedda namuga nti kola ki lya kiba kitegeeza yamugana kusiiba lwakumeka ngene babika telugaddeko lwakumeka ate nekyolwomukaaga tagenda kukola ki oba ntegerekeka namuga nti kola ki lya naye baulama hadithi ezo zonna zonna baziwako dda sharufu biidhinihi taala ngeda bwolaba kisenga ashura oba arafa ezirwakumeka lwaki tukoleki sijagenda masala omukaaga alhamdulillah ti allah yatasiza nnyo nga tinatuuka yeyo otherwise sengeera emijala dunoza bazemu ogikola kiri eze nabagamba ti ikhwata alkiram barakallahu fikum ashura sore okusiba olwomukaaga nkwegayiridde baako n'omusimaamu bwotabe nagwo ebigambo bikyayogerwa kulwokumeka era tugenda kuva mu ddini alhamdulillah masha allah ekyo tumukoze mutya mukiggusiza bannange mutujje ku mugwa abadan munfuna buluganda baako woosinziira ku lwomukaaga seka nsinziirewa byosoma byokolerako essaawa zino biwasinziirawa mahadi ebyoga nti alhamdulillah insha allahu taala ntiye lunaku lwaki fitiri zesiwaki mpaki ekyowakiyiga otya abo bennyini abakusomesa ekyo nekikubukala nakino olimba bulimbi oyinza okuba tiwabawa budde oba siki ekyo bo bawaayo budde bwabwe insha allah ne basomesa bwe bintu n'obizanyiramu ogenda okukakananga P7 kirasi ogikoze otya simetegereke oba wasigalamu oba tiwasigalamu almuhimu olwomukaga sijja ddukondako kakati senga lusinkano olwokumeka imaamu tayi omubaka yagana sallallahu alaihi wasallam okwawula furaide nga furaide ng'omuntu bwagamba nti ze buli mande nkola kino ze buli lwakubiri ngaeteeka nkola kino kati omubaka natugana saa salama furaide noganize buli lwakutaano ngaolwokutaano nkolo ntya ekyo nabbi akitugana muhammadi saa okulwawula munaku endala mungeri yaddukolaki yakolaki ekyo tekikkirizibwa ikhwata alkiram barakallahu fikum imaamu ekyo kyobadde obuuza oba kyekifaanana enkya lwakutaano nsaasibi lwakuna mbasiigire mu hadithi eyo ekyebuuzibwa okakasa enkya bwonaaba osiibye osiiba lwakuba lwakutaano oba osiiba lwakuba yashura nga buyaliza eddi ku mande ate ku lwakutaano nga buyaliza eddi nga buyaliza olwokumeka olwokusatu suba guli okutuuka ku lwomukaaga nga kiri wala nyo nobuuka mande nobuuka sande nobuuka olwokubiri nolubuuka olwokusatu nolubuuka olwokuna nogenda mu lwamukaaga era anoonya ntalo sibetegerekeka era baulama bagamba nti agobasala sigaliro gabadde ebbanga lyonna kibanange singa kuzimu kunaku ezebbeeyi ez'enkizo ashura ne arafa zijja ku lwomukaaga oba ku lwakutaano musiraamu asiba oba tasiiba ekigambo ekituufu wallahu alamu tiyakola ati asiiba kubanga gwe nkakasa nti enkya friday badegera ku friday eza bulijjo naye kino ekyenkizo ekigirimu naku ki lwaki إخوة الكرام سيبا إن شاء الله وسيبا وفنين بيرا زاموكا إرابا لينا نعود سيبا إن شاء الله بهذه النية إجو كان أبا سيبا سو سيبا أخمكا تكرا كنا طلب الرماني رول سيبا أنك الرماني كم بكي يفو بامبا صلى الله عليه وسلم إنك لدرات يزيكو ناكو نورو كبيري نورو كسر نورو كنا ها ونورو كنا نورو كنا سيبا أخوين ذو كبانك ورفولين قلوين كيزو مويشو soka kuine ebyalo mbaka byalogererako ngaokukola ki okusomera mu sula twani ngaki ekirala okusalira ennyo mbaka muhammadi kyatagamba ti kunaku ki ngaki ekirala okunaaba soka nenaku endala omuntu asobola okukola ki naye ku lwokutaano kiina enki okusalira kuyina kiki kaafi nsobola kisoma ku mande yes naye ate ku lwokutaano kalasi yaru so kumbaka nakitugana ekyo muhammadi sallallahu alaihi wasallam okulwawuna munaku endala nga friday n'olusiiba kati kyobula banga nabagambye nti singa wakitegeddeko alhamdulillah obulungi walitaddeko olwokumeka olwokuna kuba n'obujulizi obuluyimirizaawo olwokumeka olwomwenda weebuli katitegedde esaawa zino walilahi alhamdu goberera omubaka kusonyiwa amazambi ga mwaka kiki aseka nteeka okusiiba mashaallah bwoba tunasiiba tewasiibye khayr inshaallah enkya biidhinillahi tabaraka wataala enkoko gikwate mumwa onfuna mukwano gwange olyeddaako osiibe olunaku olwenkya inshaallah tuliseeyo kimulowooza na yakubu tuliseeyo ki na angamba kuba ashura focus yafe ya ashura ebyokusomesa bingi naye birina wabiikizibu naye njagala ku ekyo na yes by the way mbadde mbaga nti amadaala g'okusiiba naddala olwenkya gali ameka ameka erisooka first class lwamene lwakumeka nalwakukumi eddaala eryokubiri ani lwa mukumi lwokka nawulidako ekigambo ekigamba nti lwomwenda n'olwokumi n'olwokumi n'olumu naye ekigambo ekyo tekyayatiikira nnyo mubasalafu saleh radwanullahi alaihim darafu ebyo bibiri byenkuwadde byebisinga okuba ebirungi ebisinga okuba ebitu obulungi businga kugwa mu ebyo wallahu alam naam naam muzinalo gumuwulira jangu obulize wa
nze mbadde nkunyonyola kyenoyengeddemu okutegeera ku nsonga y'olwokutaano nti amakulu ne bweba arafa ngaetuuse ku lwokutaano teriiku kakwakulizo nti olina kusiibirako lwakuna kyeŋŋamba anti kati tuzze tutegeera nti olwokutaano tolusiiba lwokka kati wano tolwawula kati otangaziza nti bwe lukwata nti lwashuura oluwaddembe olusiiba kitegeeza ne arafa bwe lukwata nga lwa arafa bwekwata nga yalwakutaano era oluwaddembe okukola ki okusiiba nga teriiko kakwakulizo nti olina kusiiba lwakumeka
olwagamba nti olwomukaaga lusiibibwa ekirala ikhwata alkiram baraka llahu fikum olwo ekigambo wano kyendabye omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ogamba ntiteekako olw'omwenda yayagala kwawukana kuba ki tusobola okumeka oba ntegerekeka kaakati seeka bwe naasiiba olw'okumeka naaba sibafaananye khalas mashaallah teekako olw'okumeka olw'omukaaga teekako lwaki ate seeka olw'omukaaga tebalusiiba ebisibwe nti bwenkiraba kati era tojja kinjogeza
era sijja kisomesa abantu bwentyo.
Bwoba tolisiima nkutadde sikuinaako buzibu, kuba oyinza n'okuba nga bwe njogedde obulungi bwa Ashura n'ogiyita mu buyisi oba neekuyita mu buyisi, ah batakuza otya? Ofuna omusango. Wala Sheikh Uthaymeen amsa Allah msasi yaganda usadafa yawma aljumaa yawma ashura sum siba sengo lokutano lukwatagana ashure kwatagana lokumeka nolokutano siba wala haraj, walakin yawma ashura yahtasu bisawmihi yawman qablahu yakhfiru ya unakuru ashura chali batunyi nolwaula munaku endala mungeri chi osibe yo unakulumu qablahu lokumeka au yawmun ba'dahu obo kale tosibe lwa mwenda siba lokumi nolokuba chichi nga kyetunoonya kiki kwawukana ku Bayudaaya. Munfuna bannange ndowooza alhamdulillah kintu ogamba ki wasiibe leero insha allahu taala teekako ba kumi walillahi lhamdu kyofuna okirabi era ne bakagana kiteeka mamaguni nti ashurani ensonga eno ABCD olwokuba tulimu ashura la abashia tebalutegeera bulala oba ntegereka era baaterubiri nyo gye bali ne bagenda okwekola enkya wa e Karbala Allahu akbar walillahi lhamdu. So fe ebyo bye tubasomeseza lillahi lhamdu byebiri munjigiza mukama waffe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam byebiri mubasalafu na saleh baganda bafe abakola batya abatusooka era byebiri muba ulama al ajilla betwesiga insha allah nga bwe baba bagogedde masha allah allah ibateerawo nga batutegeerera. Okutegeerera si musango, okutegeerera si muki mulimu abagale nayosoma wetegerere olimu antegerera si musango. Why eyategerera basahaba yali ani? Basahaba ni bategerera bani? Batabi'i ni bategerera bani? Wahakadha kugenda nga bwetyo bwetyo bwetyo. Era abasomesa batusomesa bulijjo mu kiraasi senior 1 to 3 baba basinga tutu ni bategerera oluvanyuma ni batusomesa nolwekyo gwe si musango. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.